beg your pardon me. Moustache Music Entertainment.
Moustache.
Gadete Music Promotions.
Nachokela
kumawa kugadete. Malusaka ya katika na zete. Nijulu kushabandwa banja waziwa umoyo unangara. Nezo guri sama suku. Kapantapo kukole wadutuku. Nimo nikaimba. Sibenza kufuno vela vena imba. Vena benzo shusha. Sibenza kusapota. Ati kuzita ilenda wivo visafuta. Pati menzo zunga. Paka jemba lumba. I remember the days I was a nobody. Nika pempa tandizo. Analiku niseko ni tandiza kulipe. Hapa manche babuela. Titimu siwa uyo. Nimu za tuyo. Tinkala nae uyo. Ticheza nae uyo. Timu ziwa uyo. Nimu za tuyo. Timabwa nae uyo. Tinkala nae uyo.
But where my real friends at? Gaba beba pwela manje bango tiera mpemba. Bafuna cheku swamo ni kapenda. No klema bali loyo niziba hiyo ni pinzi monga nyemba. Matozi ya zovali wanga mendo ya kamoye. But I only fear mugaize simu kaliloli. Hapa ifikiri mpindi ya ndizani mulole. Nakuwa pana chance. I focused on the money nigga pause. Hapa manje I'm a boss. Friendship nga Nike Air we don't force. Ngasuna pape mopo yamba why uchika complain. Zina anga everybody knows it nga cocaine. And I don't tolerate masangala tone. Talk to my manager and my anchor my phone. When you wanna mubenzi mwambo sakira chibwenzi. Nikapita titi
muziva uyo.
Muziva chai.
Nimuza tuyo. Tinkala nae uyo. Ticheza nae uyo. Timuziva uyo. Nimuza tuyo. Timama nae uyo. Tinkala nae uyo.
Tumano afto kutalala Chose tuapitamu afpanga chalaba Nali sangwa nankwena inteka vualala Muntu wanji nali mwishwa wino sabala Ni udakai ufwa fiati nengene Every day mumabineni every day Uva sombo jati wesho kupalama Kasangwa sangwa pajama fresh ni chalala Same hood, same school, same class Kwa uwose bali na machiki ni famu kazi Baba tate bage he never work hard Fonse pali wake ndiye ali in charge Atumpa veja baba pona ba mupata Aikaka veja baba pona ba mukaka Kume Sofia mwene kaku boy Alina good boy shit
Timu ziwa uyo Nimu za tuyo Tinkala nae uyo Ticheza nae uyo Timu ziwa uyo Nimu za tuyo Timama nae uyo Tinkala nae uyo
Gadete Music Promotions.
Tell them we take a hostage. Your manager's moody. Your chief expert.